Metro Stana, Double Six, MBTG,
Grey, don't stop,
Double Six,
listen.
Neza kupeleka Cairo matrips kama wang. Uwezi come crib na tu chill nda kubang. Cheze na nyoka ineza bite na mafang. Niko D&D nikithigitha vitu yang. Diko yopi nafanya shindo kubonga. Call on my name niki smash niki gonga. Baki tu quick alafu punguze kusonga. I never tell a lie mina penda kuchoronga. Neza kupeleka Cairo matrips kama wang. Uwezi come crib na tu chill nda kubang. Cheze na nyoka ineza bite na mafang. Niko D&D nikithigitha vitu yang. Diko yopi nafanya shindo kubonga. Call on my name niki smash niki gonga. Baki top quick alafu punguze kusonga. I never tell a lie mina penda kuchoronga. I don't even seem I'm a whole getter. I'm sick of this popper get better. Nafanya kitu yake wet ina go wetter. I ain't playing no games I'm a go getter. Let me suck on your teeth, let me suck on your toe. Kuna stingo amenifunza na nadai kukushow. Hood in your mouth niki break is a joke. Uki drop it down tazi pick on the low. Kwani unoza shinga pinta kupea na commission. Head on head kama story ya collusion. Fine view na pia the position. Round on round I'm a man on a mission. I heard your girl say this boy nerd, this boy fat nigga, this boy mad. You can ask all your hoes, this boy bad. When he fucks on your bitch he's going hard. Neza kupeleka Cairo matrips kama wang. Uwezi come crib na tu chill nda kubang. Cheze na nyoka ineza bite na mafang. Niko D&D nikithigitha vitu yang. Diko yopi nafanya shindo kubonga. Call on my name niki smash niki gonga. Baki tu quick alafu punguze kusonga. I never tell a lie mina penda kuchoronga. Kupeleka Cairo matrips kama wang. Uwezi come creep na tuchil nda kubang. Cheze na nyoka ineza bite na mafang. Niko D&D nikithigitha vitu yang. Diko yopi nafanya shindo kubonga. Call on my name niki smash niki gonga. Baki tu quick alafu punguze kusonga. I never tell a lie mina penda kuchoronga.